tulipotoka baby ni mbali, tunapokwe na mbali. Tumevuka mito mabari minawe, na kuna wanga wasotu kubali, walisema tutofika mbali. Ona Mungu katupa kibali minawe. Baby janja janja sina, mini memaliza, nimekuwa mtu mzima. Nimekuwa kola kola sina, nimesha maliza. Sevi najelewa, najijua. Ata mwenole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Ata kose pesa nkikuna wewe apu, ni sawa, ni sawa. Baby L-O-V-E-Y, oh you, I love you, we I love you. Oh baby L-O-V-E-Y, oh
kezwa ona, najaliwa ona, bezili menona, eti kila kona, naicheza ngoma, nabusiwa mwa, mwa, akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita, akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita. Baby, oh oh, ah ah, oh oh, baby, oh oh, ah ah, oh oh, baby.
Atamu nyole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Atakose pesa nkikuna wewe apu.
Slicer.